eyamde joyne wittore mintaji sappo e joyi studio kalangu kettiniɗon kibaruji mum e fulfilde komin Omar Hamma janganta on nani koye kibaruji nani e nder koye kibaruji meɗen gaɗol kaddule uniforme dewgal haɗama Agadez batte Allah ñalande ittanande rewɓe nder duniyaru ko batu mum waɗoyte jango ɗende nder leydi meɗen Niger fedde hawjide yahdu yesso waɗi ekkintino rewɓe jon en campaniji yewtere meɗen pindino hande haltanana dow filla ɓosaji tawaɗi ley galluje ɗo e dañeme goɗɗe gonɗi no gataniɓe kono cabono ɗum e na walla ko wiyete ɓosaji kaariɗi kanƴum ɗum woni ko kantite kibaruji men kodi jam hirtemo yerno kaali rannomi o e nder koye kibaruji meɗen fedde singade gam durwanol diina e hisinde nimɓe rafi portal caka nimɓe nde Agadez latinde de laamiɗo wuro Agadez ardi atalata jeegom lewru mars bittiɗo duɓujinayi ɗiɗi e sappo e jeetati ko hoƴƴi laawol e hadde gaɗol uniforme dewgal e piiɗe bawɗi to heɓa fuyade tokkingolo tokkingol jom dewlete mane ɓagaɗo popporoji ley gallure Agadez nden fo na Madina Useni secrétaire général monde fedde Agadez haali ko waɗi ngol lawol hoƴa nani koye Moussa Mamman Do majju.
De tout temps les parents ils vont chez les imams
wakkati fou himɓe no gara no jiya lima muɓe e nder bangueji muɗum en no kaala tukkino fa haala ka yettoy to laamiɗo leydi Agadez ɗum woni sultan on endan saroɓɓe ɗum ɓuuri tampinde kañum e gorraɓe rewɓe tefoɓe waɗugo uniforme wakkati fou jonne wiyama haɗama joni waɗa uniforme ɗum woni kaddude nandoroje ɓangal lamru e fande ñalloru na julɓe goɗɗon caggal ɗum fande haɗama hono ko mobilaji e porpoji dogguinte gaɗa ɓagaɗo on endan ɗum ndu fou haɗama hande nde bapiyol bawɗigol wiya kana sa aɗa fiya bawɗi maɗa a fiyata to jiɗɗa fou sa adi gaɗa piyol bawɗi sey ƴama illu hun wakkati o yettaki ndenne no wodi to fiyete ɗum a wawi yaade ley fawar joni suudu ko wiyete MJC na yaaha ton endan hono hoggo durwo na to wiyete alliance française na ko nandi e mum ɗum ndu sa a ƴami la a hokkama amma a fiyata bawɗi to pottuɗa fou ɗum wonno ko laamiɗo leydi Agadez o endan watti o wi keddi hooreɓe bangueje ɗen endan kañum e wiyete tambari en ɓen kaɓɓa niya tokkitoɗum fa ɗum wooɗa tawe neɗɗo foto wofa laawol ngol
pour assurer le suivi
soɗo miccitoni noga e joyi lewru janvier wittiɗi ndu ɗum woni laamiɓe nimɓe commune mawɗo mo doganducci on gaɗi ɗo endan ano jiidal dow hoƴude laabi ko laati ko no waɗa caka nimɓe ɗum woni nden koƴƴe misali ni fara mbi'en dewgal ma batu lamruji en mane fatiyaji ko mbiten alfatiyaji ko dewgal en ni fara ndenagum ɗi laabi du puɗɗino golla illujo nder commune doganducci yaade gure ɓattiɗe ɗum dambaji ko dambaɗi doka kona o woni gaɗo do inde laamiɗo nani ko fammini Azizi Dan yumma dow majjum
armide ans e soji kaɓeɗi
fiya dewgal jiyo ujunaji capanɗe jeego'o debbo dewlaɗo mo rimay ujunaji capanɗe tati debbo dimɗo ujunaji sappo e tati dayi baka ceeɗe ɗe ujunaji sappon ɗon ko yarante debbo on moƴƴere gol laawol hana minen tan sini gollididde ɗum wuroji no ɗon ko golliditta laabi ɗi ngam min giɗa neɗɗo ummo yaha wuro gon wi'eɓe golliditta ɗum ɗum waɗi laabi ɗi no golliditte nder leydi ari o fuu ngam ho yirnan ni waɗi min joɗɗini laabi ɗi ɓagaɗo de ni no yaare sakuji ɗiɗi tan yarata neɗɗo fuu ɓurɗo sakuji ɗiɗi ɗi ñandudu jomum yaari no yarante ɓiɓɓe kasu gaɗa ni do to larmu to ƴaari gaɗateni himɓe kawre ɗum ittama kawrital ngal rewɓe gatta to mayde ko balɗe tati ɗum fuu ɗum ittama rewɓe jahata ɓe bawi yaago hinnore nde
nder laawol koƴƴitaki sukaaɓe woppuɓe jannde lokkolle nokkuuje to sukaaɓe ummatore ekkintitte golle mbi'en hano gomnanti yehi waɗoy ɗum ɗenna nder arrondissement ji tawaɗi ley gallure ñame Habibu Garba Bandi mi yehi nokkure toɓe sukaaɓe ekkintitte golle nder arrondissement Guaba on ley wuro no wi'e Gudel nani ko famminimin do majju min tawa kena nder suudu sukaaɓe ummatoore ɓe gudel leñame ton nokkure ekkintinol gollal juuɗe mo arrondissement Goaɓo on tawa no ɓe capanɗe jeegom e tato nder maɓɓe sukaaɓe rewɓe capanɗe tato e nayo woni no ekkintino ñoogol sappo e goo ɓeeto du no gaɗa gollal ñibdi sappo e jeetato ɓeeto du gollal menisé ngon no gaɗa yeruno Abdoulaye Tidiani ekkintinoɓe on wiiri nde nokkure gomnanti ñiɓi ɗum mana majju woni durwidol e rafi golle
sukaaɓe ɓe min koƴata keɓa wittaago yaade CEG na ɓe gattaka e kollay kan centre amin o ekkititta iɓe ekkite ñooli gaɗo leece e ñibdi komin giɗini woni gaɗa joomum hokkama andal nafa hoore mum dow gollal ngal andinagal
Abdoul Nasser Idrissa duuɓi sappo e jeetati wonanimo o wurta kinana jannde classe biteeɗo 5e o fammini caggal duuɓi ɗiɗi kowaɗi o suɓi gollal gaɗol menisaku
ndeni mi heɓi diplôme am miɗo waawi waɗugo golleeji kewɗi hano gaɗol leece e ko nandi hemum delle mi laatake menijé mawɗo
buuɗi keɓe nayi yoɓete ko suka winde e ujunaji ɗiɗi ko gineji gollitirɗe ɗi kega ni mbiyen ano lokkol pamaro tawaɗo hoore huɗo sayi nder région Tillaberi caggal no nde sukaaɓe ɓe jofano ɗenɗa jannde yeruno asidan Nouruldine Abdoulla hoorejo sogeji pipa mo sayi wiiri ngulu yehi waɗoy to enɗan fa waɗi tendeje huɗo nayi jeyi mbuuloy amma fa waɗa joni yerunino asidan Nouruldine Abdoulaye o haaliri o wi kamɓe ɓe keɓay famde ko saabi o ngulu batte allah ñalande ittanande rewɓe nder duniyaru ko jango batumum waɗoyteɗo enɗa nder leydi meɗen Niger ɗum woni fedde hawjinde hano ɗum woni yaadu yeeso ɗo enɗa rewɓe jomɓen campaniji sigi laama ko watta ɗo enɗa jande ekkintinol ko watto rewɓe capanɗe tato kamɓe jeyi ekkintino madame Zangina Samira o woni hoorejo fedde nde nani ko wirukeyyatu Abdourahmane Do majju
nous sommes en train d'organiser
galana minen koka ko wata rewbe chapande tati andal rewbe gollobe gollal kampaniji rewbe jeccotobe hettinani dubbe far bangeje kewdi hano far fi kokkol habaruji wobbe gari hedo fina tawagi din e do figirdeji kamben kawri no peccodira ande moyfu naforo e bandum hana be andine dangare gollal mabbe gal ko yida woni moyfu naforo e bandum der kokkal andal gal komi fuddi hande do hantan jaa miɗo miija ɗo ɗuuɗal no yaadan e weltaare dow gollal ngal min gaɗigal ngam miɗo miija deni himɓe kawri gollidi fuu no heɓan ko wonno file nder fii seɗara maagi e campaniiji leydi men tawra
himɓe département ɓe mayayi no tawda saɗorma sanne far yaade joloɗi laatiɗi joffeteɗi no jaha no piilo ñamoji leɗɗe ɗum dum hunde noon ko wonno waddanaɓe rafi ndenagu sanne far yaago ɓiɓɓe wuro ɓe ɗum waɗi ko hooreɓe département o koƴƴi laawol e haɗude jiilaki joloɗi gonɗi no piilole wuro no ñama kuɗo heɓani jonde lobbere tawe cakkanimɓe du hoorejo ɗum woni mbiyete laamiɗo wuro mbiyetego Kanamba Kacce o laamiɗo mbiyeteɗo Sani Dawda Gacce cee o fammini nimɓe o yatti dande Issoufou saybu ko haalan nimɓe
onon andi wakkati o wakkati noon ko durooɓe no gadda bisaaji maɓɓe hano bellaaɓe no garda e gooloobi noon no fulɓe do no gadda na'i mu'e kile cewɗe fitinaaji no naata caka maɓɓe e jon en gesiiji hakkillooji maɓɓe fooɗe ko watta fitinata naatu caka maɓɓe gaɗanɗo bandum Gacce haanana wara to joowurooɓe kamɓen kaani ɓe gatta pamral caka maɓɓe hana joomum faasanto hoore mum ndeni ko yonnotee noon yonni ngam ɓe kisine e iri fitinaaji gon ɓe gaddana leydi ndin ndenaaku
nder laawol moƴƴintinol galluure ñameende hooreɓe ardiiɓe nde galluure no ɗo gaɗa golleeji moƴƴintinol yahde nokkure wi'eteende boulevard Mali Bero Hasimi Tidiani gonɗo do inde hoorejo kawjiɗo jaaya e ladde ley galluure ñame o nani ko wi muttari Mouhamadou Dow majjun
Dans un premier temps, on va essayer.
Arande ni min awal ledde nanga illa rompon gadde faawa faawara échangeur arano den min gadde filla mu inde no awal ledde e fleruji fa min kewta station escadri handen rompon chateau 8 mu inama fler e ko mu inta wuro fu wattama der rompon on jareni tawani caka beddaji din kam min gonmiden gada botte gina de bottol gol timminama den ledde e fleruji awe to hana awi fu are amin kejoray non fu amma sedde de min tawda den ni min gonmiden gollira gina dum wala du idum faddo gollal amin gal dane de gattam e himbe nyamayben ni woni natobe no killa der no kuje de dena jom en dabbaji du faddo dabbaji mu di acce yilade
il faut aussi vraiment que chacun retienne ses animaux à l'intérieur.
Dum waɗi balɗe seeɗa ni joni ko laati sukaaɓe njeɗɗoɓe l'école Lazare ɓosaji gonɗi no piilole wuro njeyi ngatoyɓe ɗum du mbiya e halaka kalten ka ɓe jarama e lekotorore ɓe cawrama de mbiyen ɗi kutuji gonɗi no jiilole gure far wuro wiyetengo Bose Banguyade Danzama Kwara e commune ɗiɗaɓo ɗi ɓuri yiilade de laabi ɗi e woni ko doma fadde mairie on hooƴa ɗum ɗum e woni ko hani nimɓe pamtine dow muɗum biyeteɗo Ibrahim Saydi hoorejo Sarusi kawjiɗo durgol ley commune ɗiɗaɓo nani ko wi Raylat Soumana dow majju.
Ya des chiens errants qui sont en train de mourir.
Der jangirde nyamay gum dawadi gonon no nata no ngata sukabe jangobe illa dum fuddi ardibe jangirde den bindi derol kalanimi demmer no dikan halani kan sey bindumi derol gan halande kanudo halani adalawol on amma fa warde hande wala komin bi'a wala gattado jewa der jangirde den wonno wala do der commune 2 be bi'i cede goni gala ko wattata himbe jilo tefa dawadi di baradi amma de cede hebake fu be kokka de dawadi di du baraka to sadon
tant que c'est pas l'abattage des chiens, aucune alternative.
Kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango.
Facebook studio kalango.
No welcome sanne mi do feccide dum.
Nanni en garta e yewtere meden pidino lerno kalinode do filla bosaji kangaadi hebaama himbe be bosaji gondi no pilo le wuro ngati di bosaji du nokkure witende centre verte yade sudu indi tirandode de stade general Seni Kunche ton di buri dudde yade der jangirde gere tawade le galure nyame yerno docteur Alain Adeka wimi horejo Sarusi kawjido challala hano dabbaji yade do endam der Sarusi kawjido durgol le nyame de labi di woni ko di bosaji ngatoji nimbe pilotoje di wuro hojana Alain Adeka famini Raylat Soumana do majjun.
Ces chiens constituent un réservoir.
Dawadi di andaka to jeani tawra nyaw karakugu kanji du ni tinnoto no daba dawadi e araji idi ngatata dawadi e araji dindu tinnoto no daba himbe ko hani ni woni do ko yawi mu irda baji di ngati fu yaha loktorore hala gan nyawto misali do nyame der hôpital Poudrière la morde na hôpital maudo jomu hani yaha de ngatado on yehi lawi no tufete nyawte to dum buru balde didi gande dum buri balde didi no sadi jomu ndada darawanu du no anda to jeya to sey dum wada du yare to wutunere en gan cellal bandu mayru ewe dundu idum wawi wadi jeddije didi ko fami darawanu du no tawra nyaw karakugu to dawadi di andaka din kanjini gonno gaddan himbe sador maji gan andaka futo di tefire deni Allah wadi rawanu ngatudu jomu du wati na du wara non to sey hore den taji yare to wutunere en deni Allah waɗi safare den no tawa der loktorore den to sai jomun nyawte denidu de wala sai jomun hokke derul soda na dun lila dun yama der meriji de safare den no hebu na dun yama der sarusuji gomnati balliroji himbe nyawte do nyaw karaku gan hisinde himbe nyawgu dawadi gudidu jomirabe no hani di tufe di andaka to jeya dindu idi donni idi pilo non no tilsi di bari gomnati e meriji kan en kani kokka cede ko dun warirta di bani balde daya ardi jangirde gom der Lazare e saroobe sukaabe jangobe ben gaddani min bujji mu en bi'i ko dawadi gon gonno chulnana sukaabe mu en faano kadabe ba warde janga min bindi min kalani mairie commune 2 e commune 4 gang der commune 4 du no wodi to ir dawadi di tawa himbe no heboytaade du amma wala ko min bi'a safareji dinno don amma cede ko hokkata himbe jaha jilo tefa dawadi di baradi kanni woni hokkaka.
Les produits sont là, malheureusement c'est le financement qui pose le problème.
Ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili Adama Dawace Sen Isiaka ɓe mbaliri en ko kibaruji jotti jom wala fu ko mbawi sanewi sina Asumanu waddanko ɗemgal hawsankore. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinon
yewte altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.